ungivusele amadlengozi mntana namhlala kahle kuyahlonishwa dlozi kuyahlonishwa ethongweni uhlala duze uhlala duze buze ukuhlala nje asethula mntanami uzolinga amadlozi amahle hayi bo
Yeah.